Can't she bust again, motherfucker?
Nasikia unavosaga mua hivi nawe unasikia unavoizaga mua
umesikia
nasikia unavosaga mua hivi nawe unasikia unavoizaga mua
kumaanisha nini
nasikia unaruka matuta hivi nami umesikia natembea na mafuta
umesikia
kanywa bia za makuluta kachezeshwa mashu kashikishwa ukuta
umesikia
hivi ujasikia kwamba na miela au umesikia umekaushe mekugera
umesikia
kauna piga pita kisera demu mwenye mbovu anabebwa na kamera
Umesikia.
Hivyo ujasikia kwamba si mapopo Atuchagwa kisemu ya kuluka gama popo
Umesikia
Ujana changa moto Yani nalewa juu chini kuna waka moto
Umesikia
Nasikia unavosagamua Hivi na unasikia unavosagamua Nasikia unavosagamua Hivi na unasikia unavosagamua Nasikia unavosagamua Hivi na unasikia unavosagamua Nasikia unavosagamua Hivi na unasikia unavosagamua
Unacheka na unachekeshwa Upendo kweli upo brother mchawi pesa tu
Umesikia
Bila kuku bila ta pressure Shemeji analika tatizo lako wengi
Kumaanisha nini Upo nyonyo niko mbubu Nilikosa wese ila chupu chupu
Eti chipsi ndogo Kuku nusu malaya unajua kukatika au memaluku nyao
Usitie chumvi kwenye sugar man Hakuna baridi piga story vizuri na jorani
Umesikia
Wanga pesa kama njugu man Kuna kiba mia na tregemeo na pesa gani
Umesikia
Wadangadie
hey.
Mindo dangalenu
hey.
Kiweza ni chune
hey.
Mindo buzilenu
hey.
Masela hey. Mindo mchizi wenu
hey.
Wagilia moyo wana zio zide zenu
Nasikia unavosagamua Ivi na unasikia unavosagamua Nasikia unavosagamua Ivi na unasikia unavosagamua Nasikia unavosagamua Ivi na unasikia unavosagamua
Get you free nation.